exclusive from zhitspromos.com.
Le général Dangote. Le grand
Taramu nasikia, tamu kupendwa nawe. Tamu kupendwa nawe, tamu, tamu kupendwa nawe. O maneno, maneno, tumeazoea. Vijineno, neno, tushazoea. Mpenzi wangu mkali, kwani nawazo. Shepu yake mbaya, hivi nawausu. Mdangaji malaya, waina wabusu. Nini wamegusa babaya na wakavu. Lazima wachuchuma. Wamengia chakike,
ewa
chakike. Wamengia chakike, cha, cha, chakike. Wamengia chakike
kwa penzi letu.
Lazima wachuchuma
kwa penzi letu.
Makukote Abutale, Don Mendes, Bajuni, H. Bajuni.
Chumbani enesi, unipatia panado. Kwa jenga za mesi, na mashuti ya Ronaldo. Yani, ndani nikiingia tu.
Anachukua, anaweka, wa.
Kwenye gari.
Anachukua, anaweka,
wa. Iwe jikoni au varandani.
Anachukua, anaweka, wa.
Doze, doze.
Anachukua, anaweka.
Yani tale salama joto. Tuale soji pepe. Oya kongo kyoto. Tuale soji pepe.
Oye mose kunami. Orika domo. Oya mama dangote. Edo nifungwe.
Chu, chu, chipepe. Chu, 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 chipepe.
Yani chu, chu, chipepe.
Chu, chu, chu,
chipepe. Nasei
Joseph Mertier
Nasei Panalobi Nasei
Kaya Kaya Musa
Kule Fukama Fukama Mwana Fukama Fukama Mwana Fukama Fukama Diamond Fukama Fukama Kwadra Fukama
Papa mo bimaye Papa mo bimaye Papa mo bimaye Papa mo bimaye Anyata katra kuka kate aloba kate
Sibaye
Yes Chozi matata
Chuma 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 chuma
Ako kakate alinga katra aloba kate
Sukuma
Yes Adolfo mute bachi la mwina
Papa mazuma Papa mazuma
Joseph Kusaka
Ala papa mazuma
Zodwa
Angel
in Parare
Dar es Salaam mazuma
Ako Sham
Diamond mazuma Kinshasa mazuma
Kaya Kaya Musha
mazuma
Kama mvua ma
Exclusive from zhitspromos.com.
Usiniguse, usinitachi, tusalimiane kwa miguu.
Usiniguse, usinitachi, tusalimiane kwa miguu.
Onasema usiniguse, usinitachi, salamu iwe kwa miguu.
Usiniguse, usinitachi, tusalimiane kwa miguu.
Okwaza karumbali,
corona.
Kusimbate,
corona.
Kwaza kona ogomba,
corona.
Kusana musika,
corona.
Matena wa maski,
corona.
Deux mètres,
corona.
Mikono ya kokosha,
El Bigo, St. James
Didi Stone Mike
Didi Santos
Ayolizer
Today is today The boss, the boss, the boss On vous a parlé de nos deals On vous a parlé de nos fortunes Yeah, mon pao, mon conti
C'est la mobile, il n'a qu'à bien Où chaque bien, il n'a bien C'est la mobile, où chaque bien C'est la mobile, où j'ai bien
Downloading from zhitspromos.com.